Made latest music.
Aston Music.
This one adoption, real job production.
And a Jesus. Jaboy, Jessai.
Jaboy on the beat.
Kukulata kona nyana kulata Kononga na zao na nilito ile mwe Uhulelele vonda tao izefu Nikoba savima kwenya ni nanyani nziku
Seki.
Nakulondela inge umusala wona Hava utwangi hande na hava nivona Vacheze basali vateni vavande Neke koku sinawe na nasi yala yomunde Katima America, we don't give a f- Uwacheze security ya wona kia fake Nina ni value ni inzi fa demandi Magaizi vaka wakato wa shimba ka komandi
Baby I love you, for you I swear girl I love you Chwale mashemi vao wanizi viva na ananga chulani Waku gantela ingi,
mashele ngifaza nako
Gantela ingi,
suru marumau wa siko
Wana mashemi vao
One day nika tange ya funta Nika shimba nika chapu kakuputa I swear nika toba shapa kwempa Baka tuwela kushupa Kwali kanda uvacheze basi hati Nivale kisize inge wandumusha vati Nani superstar inge anyesi Magero 7 wamba ungozi Kukwa hao umucheze middle finger Kakulimwa na hae wanichinga Katima America is in the building Kambe sinda tao kambe na aniti singi
No, manito ile kumina Hava zivi moni kutwelanga baby Manito ile kumina Hava zivi moni kutwelanga kwa pilu ya kani
Ilikuwa fela Mabrother bao
Ilikuwa fela
Nivo malu mao
Ilikuwa fela
Nivo mao
Ilikuwa fela
yeah.
Kilikuwa fela
Nakupuma ngabu hata
Kilikuwa fela
Vena Jaboy
Ilikuwa fela
Vena Bruce Wayne
Ilikuwa fela
Anakubea nikati maswagi
Ilikuwa fela
Vena DJ Busy
Ilikuwa fela
Vena G-Lex
Ilikuwa fela
Kaufela vena Posho
Ilikuwa fela
yeah.
Ilikuwa fela
Vena Under G
Ilikuwa fela
Vena Mani Silu
Ilikuwa fela
Vena Ruby
Ilikuwa fela
Kaufela mafela
Aston Music
yeah.
Aston Music
yeah.
Aston Music
Jessa
Aston Music
This one adoption, real job production.
Humble enda tao George Kipombwe.
Saidlatestmusic.com.